exclusive from Afrofy.com.
I'm gonna give them all three once more. Stanji the Prince.
Zambia twikatane tubilo mutende shonse mitundu twikatane bantu twakwata Zambia imo fwebe na Zambia twikatane tubilo mutende shonse mitundu twikatane bantu twakwata Zambia imo a Zambia imo
Zambia imo
yaba fe imo
yaba fe imo
tulibantu bamo
bantu bamo
anoti tusumya nyembilopa a Zambia imo
Zambia imo
yaba feimo
yaba feimo
tuti bantu bamo
tuti bantu bamo
noti tusumya nyembilopa anangu singa fulishe mitundu twakwata tubya wekatana muchalo na papata umutende ubike kuntanji wetata twalilila kulilesa twafwewe kafwa nangu pakusale tungulushi Tresa la fiaba mutende, umutende hebu nonshi wakutampila po. Bikonka mane, bikonka tribu, tresa la wanta venga tuchitila deliver. Keyo sister, be mchitana puri, usala pati utemenwe my brother.
Turi ba mutende,
vena zamba,
tishiba ba mutende,
vena zamba,
turi ba mutende.
Mutende utwalilile Wewe na Zambia twikatane Twikatane tubilo mutende Vale mitundu twikatane
Ngoni
Bantu twakwata Zambia imo
Nyanja
Wewe na Zambia twikatane Twikatane tubilo mutende Shose mitundu twikatane Bantu twakwata Zambia imo A Zambia imo
Zambia imo
Yaba fe imo
Yaba feimo
Tulibantu bamo
Tulibantu bamo
Anoti tusumya nyembilopa A Zambia imo
Zambia imo
Yaba feimo
Yaba feimo
Tulibantu bamo
Tulibantu bamo
Anoti tusumya nyembilopa
Kadwa una ule chalo Jesu Abana besu bake karakwi
Kadwa una ula Zambia Yesu Ushebonze tuke kalabe Ayuthi beku mwomfia iwe no Political violence no Tribalism no Tukwate limiti kufika safia chalo Mwala muna tuwala poke nila mapalo Be your brothers kipale fwa ikapa chalo Be positive chape negative no
Turi ba mutende
Vena zambia
Batwishi ba mutende
Vena zambia
Mutende
utwalilile Wewe na Zambia twikatane Twikatane tubilo mutende Shose mitundu twikatane
Kabende
Bantu wakwata Zambia imo Wewe na Zambia twikatane Twikatane tubilo mutende Shose mitundu twikatane
Kaonde
Bantu wakwata Zambia imo A Zambia imo
Zambia imo
Yaba feimo
Yaba feimo
Tulibantu bamo
Tulibantu bamo
Anoti tusumya nyembilopa A Zambia imo
Zambia imo
Na yaba feimo Tulibantu bamo Anoti tusumya nyembilopa
A Zambia imo
Panike media
Tawa feva mo
Masala pa dope
Tulibantu bamo
Next level
Exclusive from Africa. Zambia.
One Zambia, one nation.
Next level entertainment. We run this.